हमाद प्रोडक्शन Somaliwood all the world watching the damn good ana kenow tulu lu tari wadi dak barbu wa noraya Hollywood hatta iga so sar Bollywood dakka iga baro ani orte mala mar maro so xir maro gor gor waxa ku labaxay ambaro hada bila bay gar daro waxa ku gutu man xaq daro si aad u daftid edab daro baram baro waxa sub iga baro isgaro madax qaro qaro wara wa iska bara wara ani mal igara wara shabak abd nasir maxamed bara wa kurara wa kuwara wa iska bara wara wa iska bara wara ani mal igara wara shabak abd nasir maxamed bara wa kuwara wa kurara wa iska bara labatan jir ka adag bir maago kalu dhagir yaka godan iso dir xamar xmo wa ka sawir iska jir atama hala sir xawaalayga wa ka xir aan aan dal inu yahay qir jibir marke yarkan wa qahan kos ween xin buri gode ka soo dhaxan inta ka baxan reer abdiya sheer xawen ayaga iga digan ween allah ween ay soo fur hafe abdiri dadkan hadal kooda madaneen wixii iga sheegayaana waa been marka la imid baleen afareege soo gale wax ku mashquush caleen abaha la galeen abaha dileen way ku soo sireen ku soo sireen markay ku soo sireen direen dadala oo kara hadduro wanu ka wala anoortida tatala ma ila tatami allah sid u talala allah san taqan wa idqan ayga barbaqan saqjan ayal jamal jan kala jan tim shar ma'mar naba majaban wax joogan illa mataban aqfke jubiyan lama kaban wariya awan wahdi saran sahay kawan hayawan ha iso dawan rufiyan wax ku bartay ayan indahay go fam sheegiyan allo alle wax ku bilaabe anis wax male adawga gadagar toga dib male fankan ma banaad kale welcome sharma boy mar kale muusigiga wuxuu gaaray dal kale ma baqada wuxuu qoray qof kale hadalka kama wada cid kale adu kugu socdaa dul kale isbil kas waxaad ma shahbaadil way ku ogaadeen dadka idil ilaa intaad iga daba wada il fashil fashil
raagaar raamasku
yow duruf wax saarnahay buruf sida dumarkii i huruf uf dhagaad ku leedahay tuf atada waxaan ku marixuf tuf